Ndaba muzuta abadanta wankanya Obulamu bwange onasanira maka Afuke tala mjwe wange Obulungi bwo anandaila Mukwano obulinzi somuntu Kwagala wange nzeka Abalala banonya babwe Ndiraba nta yesanyo omulungi goli wange nzeka Kaliba ketalu kakasa kaliba Bibadde binnuma ku olumbi gobenga omusawa tuuse Namasole omutima gwange omulungi amanyi omukwano Mbaga ya fenda ila kukwano inyogezo wama Ekireke ya papi kubangezi jitege kanzi weza Evi kusanyo sambi manyi polo viriba wongumu Polo emi zira jasenga jivuge komu kola tuse Ila vantia yesanyo omulungi goli wangezeka Kaliba ketalu kakasa kaliba Bibadde binnuma ku olumbi gobenga omusawa tuuse Namasole omutima gwange